Sanibonani bafundi nabalaleli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhlaka 16 August. Izolo kuqalile ukulalelwa kwesicelo sokuthi kubuyekezwe isinqumo esakhishwa inkantolo ephakeme ngonyaka odlule lapho yathi khona kwakungafanele adedelwe ngoshwele onikezwa abantu abagulayo lowo wayengumongameli wezwe umnumzane uJacob Zuma. UZuma nomnyango wokuhlumelelisa izimilo yibona abadlulisele lesi sicelo enkantolo ebuyekeza amacala iSupreme Court of Appeal. Ukubheka lolu daba kabanzi, ukhona ungodwethu womthetho omnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Ngikubingelele bese ngibingelela kakhulu abalaleli nababukeli bombele.
Mnumzane Zikalala, sicela uqale ukukhumbuze abalaleli nabafundi bethu ukuthi kambe yayitheni inkantolo ephakeme ngonyaka odlule ngesikhathi ikhipha lesi sinqumo yasikhipha.
Inkantolo ephezulu yayithe cha, isinqumo sathathwa ngumnumzane Arthur Fraser ngesikhathi sawo commissioner wa-Correctional Services sasingahambisani nomthetho noma sikho emthethweni. Ama-consequence noma mhlawumbe okulandelayo noma kufanele kwenzeke ukuthi cha, u-former president ubaba uJacob Zuma akaphindele back ejele la ezofisa ehlala khona bese isigwebo sakhe aseve noma ahlale ngendlela efanele ngabuhleli ngayo ewithin ama-Correctional Services facilities, kungeve kuwukuthi uphume nge-medical parole. Yathi cha, isinqumo somkhipha nge-medical parole sasingahambisani nomthetho, sisithatha leso sinqumo njengesinqumo esingekho kufanele siphinde somuva, and the consequence yokuphinda kwasemuva sekutheni u-former president akaphila ngaphakathi ejele.
UZuma nomnyango wokuhlumelelisa izimilo yini abakhala ngayo kulesi sinqumo?
Umnyango ukhala ngokuthi uthi cha, phela amandla ami enginikezwe wona ngi-Correctional Services Act ukuthi ngikhiphe umuntu ngeparole. Angidingi ukuthi ngirely kakhulu kuma-medical reports uma kuthi ngifuna ukwenza lokho. So ngokubona kwami ngu-commissioner at the time kusawumnumzana Arthur Fraser, ngibona kufanele sekuthi ngangibone kufanele ukuthi ngimkhiphe. Isinqumo sami simile ngoba nganginikeze lawo mandla engiwanikeza u-Section 75 ngingaphazami wa-Correctional Services Act. Yebo, singaba nawo 79 or related to parole board, kodwa ayikho into enginqumela noma mhlambe engiphopha ukuthi angithathe isinqumo sabo ukuthi kube yisona engibesengelela kusona. U-former president yena uthi ngokwakhe cha, nami ngivumelana nomnumzane uFraser, isinqumo nendlela efanele siphume ngayo silawule Correctional Services Act ukuthi thini, and yena umuntu okuyena obalulekile ukuthi akasithathe. Kodwa akabese eda into yokuthi yena ulo muntu esingambiza ukuthi uyi-applicant emsulwa noma into ayenzile nje ukufaka isicelo, ukuthi leso sicelo senzeke kahle noma sithathwe kahambi yini, akuyona into efanele ngabe sepanishwela yona leya ngokuhamba kwesikhathi. Abesephinde ezochaza ukuthi cha, qhubekani phela ningijashe njengomuntu osayisiboshwa, ngoba mina nginalo ilungelo noma amandla ukuthi ngiye noma ikuphi la ngifuna ukuya khona ngenxa yokuthi ngishashe njengomuntu osabhilonga ano-Correctional Services. So if kuwukuthi kunjalo, then yini-ke nifuna ukuthi ningibhanishe uma ngabe isinqumo siyi-wrong ngokuthi kuthiwa ngiphindele back ejele? Engabe niyangitetela ngibe ngaphandle, ngoba kwavele isigubo sami ngisasiseva ngisakusona njengamanje ngisahleli ngaphansi kwemigomo nemibandela engiyikhishelwe u-Correctional Services. Kuchaza ukuthi angakabi nalilungelo eliphelele lokuthi ngiye noma ikuphi la ngifuna ukuya khona njengoba ngisuke ngivunyelwe nje umthethosisekelo waseNingizimu Afrika.
Umthetho lana mnumzane uzikalala kahlehle uthini? Ngubani onamandla okuthatha isinqumo esiwujuqu ngoshwele phakathi komqondisi womnyango ohlumelelisa iyimilo nekomidi leli elibuyekeza oshwele abacelelwa iziboshwa ey'suke yigula?
Umthetho uclear uthi ucommissioner okwazi ukuthatha leso sinqumo, kodwa bese uzo-adda mozobheka u-Section 79 uthi esimeni la wena commissioner afanele uthathe khona isinqumo sokuthi umuntu uyaphuma yini ngeparole noma nge-medical parole, hamba uyoconsulta nodokotela. Ngiyacabanga ukuthi kwakuthathelwe entweni yokuthi kungenzeka kuwukuthi wena uyena udokotela, ngiye uze ukwazi ukwenza ama-assessment ozobunikeze wona noma mhlawumbe kufanele ngabe uyawenza. So hamba kuye kongoti bezempilo abazokwazi ukubheka noma babheke ngobuchwepheshe babo ukuthi lo muntu ekuthiwa ukhona la ngaphakathi ejele kungabe sokwazi yini ukuthi ama-facilities eninawo uncover ngendlela ephelele. Nizokwazi yini ukuthi nimnikeze unyango aludingayo? Nizokwazi yini ukuthi isimo sakhe sempilo kube isimo sempilo ekufanele ngabe uyasilindela noma mhlawumbe esobe sihloniphekile ngokuhamba kwesikhathi? If kuwukuthi anikwazi ukuthi nikwenze lokho, noma usedinga ukunikekela engingaphezu kwalokhu ningakwazi ukuthi nikuprovide, only then la usumuntu usungamkhipha khona nge-medical parole, uthi hayi akuhambe uyogulela ngasekhaya. ngoba sibone ngathi ngasekhaya bazokunaka kangcono than thina. Thina sasingadelelwanga ukuthi asibe isibhedlela, kodwa sasidelela ukuthi asibe i-correctional services center. So if sibone ukuthi hayi ngase siyahluleka, sobe sesiyakuthatha sesibusa kwezinye iy'ndawo la bezikwazi khona ukuthi bakwazi bakwengamele noma mhlawumbe bakuphathe ngendlela ethanda ukuthi ibe ngconywana. So umthetho usho lokho. Angiphinde ngichazeke kodwa ukuthi ngendlela le Correctional Services Act ebhaleke ngayo inako ukufaka ukudideka okuncane, ngoba kunamanye ama-sections okufanele ngabe ayakhulumisana noma mhlawumbe kukhona la e-complimenta khona, kodwa angakwenzi lokho. Okube sekudala le confusion ukuthi kahle kahle ubani onamandla, mina namandla abese esebenzisa ini ukuze amandla akhe akwazi ukuthi akabe right. Kodwa uma sobe sesibheka i-constitution yethu uma ikhuluma ngale kuthiwa i-just administrative action, okuyinqumo nezinto efanele zenziwe uhulumeni ezihambisana nobulungiswa, zibala izinto ey'ntathu. Zithi lo suke nikezwe responsibility lokuthi akathathe isinqumo ngento thizeni ezosithinta abantu abaningi noma ezoba ne-impact kuthina abantu esine-interest kuyona. Kufanele aqiniseke ukuthi leso sinqumo sakhe sisemthethweni, siyawenza umqondo, siphinde silandele nemigomo nemibandela ebekiwe phansi ngendlela efanele ngabe kuba yiyona. Lana-ke sikhulu esikhuluma ngayo ingena kule point lokuthi liyawenza nomqondo ukuthi umuntu uma usinikeza i-report ukuthi uzokwazi ukuthi ahlale ejele, wena bese uthi cha, mina ngokubona kwami i-report wrong, without ukufika nobufakazi mhlawumbe ozobuphikisa lobo phambi kwakho, bese uthi akadedelwa aye ngaphansi. So into yenkantolo kuzomela ukuthi ayibhekisise leyo sekutheni amandla e-commissioner aqala aze afike kuphi. Number two, ukubhalwa kwe-Correctional Services Act ngabe kubhalwe kahle yini, kodwa uma kutholakala ukuthi isinqumo sasingesona kungabe kusabulungiswa yini uma kuthiwa former president akaphindele back ngaphakathi ejele.
Nomzansi kalala njenganjalo, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu, nibe nosuku oluhle.
Lo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Siyabonga.